uNkulunkulu uNkulunkulu wezibusiso. Ungasho amen. Na kanjani? Sonke singaqhuma phezulu ngoamen haleluya kuloko. Kothola ukuthi kwezinye izikhathi uNkulunkulu uyayigodla izibusiso zakhe. Futhi thola ukuthi ukusigodlela kwakhe leyo nto eyodwa engaba impumelelo enkulu esilangazelelayo kudale ubuhlungu obukhulu nengcindezi. Angikube ngayelwa ngiphinde futhi ngikwamukele engosini efresh ngingusibonelo Bethi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Ngiyambuka ngengqondo wesifazane olangazelele ukugona umntwana, umzimba wakhe ode umtshele ukuthi usufanele ngabe naye usemomathile. Kodwa nebala, ugodlela uNkulunkulu esibuso sakhe kungaba ubuhlungu obungachazeki. Lokho kwabe kuyisikhalo sikaHana kwiTestamente elidala esasikuye kuphela. Ukuhamba ngonyawo lonwabo kwaso futhi kwengeza ubuhlungu benhliziyo obunzima. Eyokuqala kaSamuel isahluko 1 verse 2, uElkan wayenabafazi ababili, igama lomunye lalinguHana, igama lomunye lalinguPenina. UPenina wayenabantwana, kepha uHana wayenganabantwana. Futhi uPenina wayengapheli mandla. Unyaka nonyaka uHana kwakubiza ukuba aphile ngokungaphumeleli kwakhe ukwenza okuhle athole abantwana. Futhi lokho kwabe kuyinto enzima kuhlobo lomphakathi ungakwazi ukuthola abantwana, ngoba ngesibalo sabo kwakuyisikali sokukala isibusiso sokuthi uNkulunkulu wayekulungele ukuba asethule kuwe phezu kwempilo yakho kangakanani. Ngokwamehla basemhlabeni kwakucacile uHana unento e-wrong ayenza, into eyayicunule uNkulunkulu utoliko lwabo lolo. Uyayizwela ubuhlungu bakhe, awubuzwa sihlobo. Kodwa qhubeka ufunde, ngase sithole ukuthi uHana usephethe senaye indodana umprofethi uSamuel ongena eqhazini elinamandla, hayi nje lomlando wesizwe saka-Israyeli kuphela, kodwa ekusunguleni ulibo lomndeni olwaphethe ekugcineni ngokuzalwa komsindisi womhlaba wonke uJesu. Kwesinye isikhathi icebo likaNkulunkulu ukubusisa abanye kubiza ubuhlungu thizeni kuthina, kuliqinisa elinzima ukuligwinya lelo, kodwa limile khona linjalo. Uma ngaba ngenxa lenkosikazi eyuHana, kubani owaziyo ukuthi ngabe sikuphi njengamanje? Icebo likaNkulunkulu liyicebo elihle, ngisho ngathiwa ngokwesikhashana liletha imjunjo. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Sothokoza ukuthi usithinte ngalezi nkulumo. Inombo lethu ye-WhatsApp ungathinta kuyo ithi 067 706 0077.